Aya, Ramadang, badang, badang, bang, bang, bang. Adineas, Nave Bits, Priva Canal. Akolo, Elizabeth, Gift, Walichida, Botanini.
Omonta, Atalina, Buzibu. Atalina, Buzibu. Omuntu abadde n'empisa nga talina buzibu nga takuyita kutabuziza awa abantu ekitiibwa aba bamusingaki mundeke 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 lwenzifunye nendyako lwenzifunye mbibaako oh, banange mundeke Mundeke, mundeke, lwenzi funye nendyako, lwenzi funye mbivako, bulobulamu bwa kiseera. Ebintu by'enseno bikumalira mu ki muganda wange, amalala g'enseno gakumalira mu ki muganda wange, cause this is not time. This is not this is no dawam. This is not and I see what to say, woe was it woe. Okufuna akwagala na chera chizibu. Ndabi banji abanyiza. Nebe sunyua. Manyina zomolonji.
Umurabi embe.
Wakola binji nebatabimanya wayagala nyo nebatakulaga omukwano guwabalaga tebagumanya otusoseyo tukwatire kifo nkatukusangeyo walikumwanjo ebintu by'enseno bikumalira mu ki muganda wange Malala genseno gakumalira mu ki muganda wange Cause this is not time This is not time This is no dawam This is not time Ebintu byenseno bikumalira mu ki muganda wange Malala genseno gakumalira mu ki muganda wange Cause this is not time This is not time This is no dawam This is not time